Kumziki.com.
Ayo! Schöne!
Also, on the beat.
Ni muda mrefu nimeka nje. Ngoja kwanza kaingie ndani. Ni muda mrefu nimeka nje. Ngoja niende kaingie ndani. Ngoja nikaingie ndani. Ndani, ndani, ndani nikaingie ndani. Ndani, ndani, ngoja nikaingie ndani. Ndani, ndani, ndani nikaingie ndani. Ndani, ndani, ndani. Nilipoingia ndani likapigwa mapozi makiki tida yana ndinoma nalikiba na pasalu dada Zuchu chukua ngano leo tuchomee chapa oya yani nicheze alafu nisivuesha ndani kuna AC leo nitacheza mpaka nitaswe ungwana nita mkataba yote kwa yote sababu ya bu mimi nataka kwenda zenchi ila nisipande bongo yani kaingie ndani 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 nikaingie ndani 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 ngoja nikaingie ndani 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 nikaingie ndani 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 ngoja nikaingie ndani 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 nikaingie ndani 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 kuna vitu vinakuwa vitamu ila iki hapa kimenitisha vinakuwa vitamu ila iki hapa kinanitisha inakuaje matembele ukanichanganyie na mchicha nikuulize wewe uogopi wewe uogopi wewe jamani wewe uogopi wewe uogopi nikuulize wewe uogopi wewe uogopi wewe bidada wewe uogopi wewe uogopi kama amekupa namba basi ujue anakuhitaji kama amekupa namba basi ujue anakuhitaji kuna mawili uje na jombo au uje na bajaji oya embu mkoli hicho kisimpi taisha chaji ndugu yangu mtafuta alokupa namba alokupa namba mtafuta alokupa namba ukamcall geto mtafuta alokupa namba alokupa namba mtafuta alokupa namba ukamcall geto mtafuta alokupa namba alokupa namba mtafuta alokupa namba ukamcall geto ni muda mrefu nimeka nje ngoja kwanza kaingie ndani ni muda mrefu nimeka nje ngoja niende kaingie ndani ngoja nikaingie ndani 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 nikaingie ndani 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 ngoja nikaingie ndani 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 nikaingie ndani 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 ndani
ayo
Mr. Junior hapa Azo Yongo Momo Weki sepe oji Ana kusari miaka Ching Master Mr. Wolf Ana kusari mia wa mchonyo Wedo jamzuza Watoto wa lakati mpofu chama Watoto wa kaburi moja
Kumziki.com.